just talk to me. Hey, la tocha me siga paluli. Hanga manti wandawa. Pisa mianga tuwe mola. Songa nange nega nasi magalo. Yona lewa kugamba. But why? Ya fuka ya kuyomba no kwe kuka. Omu kwa natura kenu. All I need is your trust once more. Na yomu tima ogu.
All I need is your trust fund.